Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva muri hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Uyu munsi turaganira ku ubuzima bw'imyororokere. Ikaze rero mwese ku radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Imiryango yita ku bana b'abakobwa mu Rwanda ivuga ko abana benshi batewe inda muri iki gihe cya COVID-19 nubwo imibare itarahurizwa hamwe. Cyakora itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri mwaka igendeye ku bana bagiye kubyarira kwa muganga yerekana ko nko mu mwaka 2019 habonetse abana 23,628 mu gihe umwaka ushize 2020 abana batewe inda batarageza ku myaka 18 bakabyarira kwa muganga bari 19,071. Mu miryango ifasha abana b'abakobwa bahuye n'ibyo bibazo, uyu munsi twabatumiriye LWD Learn Work Develop, ni umuryango utari uwa leta watangije umushinga wiswe Masenge Mba Hafi ugamije kwita ku bakobwa. Kuri ubu uyu mushinga watangiye gufasha abo bakobwa kwinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro mu rwego rwo kwirinda gukomeza kubyara abo bazarira bonyine. Turaba turi kumwe n'umuyobozi w'uwo muryango ari na wo ushinze, ni Bwana Jean-Claude Mwiseneza. Bwana Mwiseneza, tuguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Ijwi rya Amerika ndetse n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nandi ndabaramukije.
Undi mutumirwa muri ikiganiro ni muganga Anisette Nzabonimpa, ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere. Dr. Nzabonimpa, nawe tuguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, natwe turabasuhuje kandi mugire ibihe byiza.
Mbanje kubashimira mwembi uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo mbanze nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho inkuru mugenzi wacu Hasumta Kaboyi yaduteguriye ubwo yasuraga umuryango LWD n'umushinga wawo nababwiye mu kanya wiswe Masenge Mba Hafi, tuza kugarukaho muri iki kiganiro. Asumta, umwanya ni wawe.
Umushinga Masenge Mba Hafi watangiye ugamije kwita ku bana b'abakobwa batewe inda bakiri bato watangijwe mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mushinga watangijwe nyuma yaho muri uyu murenge wa Rukara honyine habari uwo abana b'abakobwa bagera kuri 300 babyariye iwabo batarageza imyaka 18 barimo bagera kuri 40 batewe inda muri ibi bihe bya COVID-19. Mwiseneza Jean Claude watangije uyu mushinga asobanura uburyo bawutekereje.
Umwana amaze gusama usanga agirana ikibazo n'umuryango we, haba se na nyina bakamutererana, ugasanga ise arabirikira kuri nyina, ari nayo mpamvu twagize gahunda y'umushinga Masenge Mba Hafi. Bitewe n'iyo mpamvu rero muri icyo gihe umwana aba yasamye usanga afite ibibazo byinshi bitandukanye bikeneye ko twamuba hafi.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko nyuma yo guhuza abana n'ababyeyi babo bakongera kugirana ubumwe bihutiye kwigisha abo bakobwa babyariye iwabo uburyo batazongera guhura n'izo ngorane zo kubyara imburagihe.
Iyi gahunda ijyanye no kuboneza urubyaro ubundi ni uburenganzira bwa buri muntu ukeneye iyo serivisi, haba ku mwana haba no ku bantu bakuru. Muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro abana nibo basaba iyo serivisi. Ikiriho ni uko hari nk'abantu usanga wenda bagizweho ikibazo wenda cyo gufatwa ku ngufu cyangwa se n'irindi hohoteli ya ryose rishingiye ku gitsina. Hari n'abaza batugana avuga ati jyewe naraye nkoze imibonano mpuzabitsina kandi noneho ndakeka ko nshobora gusama sino kuboneza urubyaro gusa kuko iyo ni period irandome tubafasha kugira ngo tumurinde gusama. Ariko nanone hari no kumufasha ahubwo no kwirinda no kwandura virusi itera SIDA.
Ntabwo byari bisanzwe humvikana ko umwana w'umukobwa utarashyingirwa yinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro, ariko abana b'abakobwa babyaye imburagihe bemeza ko bahisemo iyi gahunda baza akamaro kayo. Aba nabo mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza.
Kuboneza urubyaro ndi mutoya buriya naratekereje ndavuga urabona iyo twambaye umubiri hari akantu kaza kagahugiye gake cyane kakaba kakwibagiza ibyahise cyangwa ibyarangiye, kuko umuntu abateganya avuga ngo uriya muhungu we araguteye nk'inda ashobora kuba yamanuka akavuga ati madamu nje kureba uko umwana ameze uko bimeze, urumva umuntu mwabyaranye ntago yakuzanira akantu ngo rero wange kuba ibyange ntago byakunda.
Mfite imyaka 17 namaze kubyara nanjye naba natangiye kuboneza urubyaro nyine mfite imyaka 19 ubwo haziyemo wa kabiri noneho najya hasi cyane.
Nubwo aba bana binjiye muri gahunda yo kuboneza urubyaro hari bamwe bemeza ko ababyeyi babo babashyigikiye abandi bakagaragaza ko bagiye bihishe.
Mama wanjye nyine naragiye mugisha inama naho kugira ngo nzane natwarinda nongera nguteze ibibazo buriya nakoresha iki nakwirinda gute, arambwira ati mwana wanjye gira ukuntu wakwigenza ushaka ubwirinzi buhagije kuko muteze mu Rwanda rw'ejo nubwo wabyara ariko ntago waba waravuye kuki ku isoko.
Hanyuma mama wawe yarakwemereye ko ujya kwiteza inshinge?
Ngiye kubera ko mama ari umurokore ntago nabimubwiye kuko iyo mbimubwira niyo ari bubyemere we yari bufata indi ntera. Njye nabikoze njye n'umutima nama wanjye ndavugane n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona z'uko naboneje ako ni nawe neze cyangwa ejo wende nkatwarinda zose azibona.
Mukanda Yisenga Claudine ni umwe mu babyeyi batoranijwe bafasha aba bana b'abakobwa kubasobanurira ubuzima bwabo bw'imyororokere.
Hanyuma ariko cyandetse ubigisha tubishyigisha kwifata ukabwira umubyeyi uti niba umwana wawe afite imyaka 13 cyangwa 14 aracyari mu ishuri aho kugira ngo bamutere yanda y'imburagihe acikishe ishuri icyaba cyiza, niba adashoboye kwifata ashobora kuba adafite imyifatire myiza twamutwara bakamubonereza bityo bikamurinda gusama yanda y'imburagihe bidakwiye ko ashobora kwandura virusi itera SIDA.
Kugeza uyu miryango yita kuri aba bana b'abakobwa ivuga ko abenshi batewe inda muri iki gihe cya COVID-19 nubwo imibare itarashyirwa hanze. Imibare isanzwe itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri mwaka igaragaza ko mu mwaka w'2016 yabaruye abana babyariye kwa muganga 17849, naho muri 2017 haboneka 17337, mu mwaka w'2018 hagaragara 19832, 2019 haboneka abana 23628, umwaka ushize haboneka abana 19701. Hagatabo kandi urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO ruherutse gutangaza ko mu mwaka ushize 2020 ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka babaruye abantu 452 bafashwe bakurikiranywe iki cyaha cyo gusambanya abana bataragize imyaka 18. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba.
Arakoze mugenzi wacu Asumta Kaboyi kuri ikiganiro. Tugiye noneho gukomezanya n'abatumirwa bacu. Ndaguheraho Bwana Jean-Claude Mwiseneza wari ubivuzeho gato mu kiganiro wagiranye na mugenzi wanjye Asumta Kaboyi, ariko ngo aryo hasubiwemo kandi hashobora no kuba hari abakozi b'Ijwi rya Amerika baba basanze ikiganiro cyatangiye. Nagira ngo rongo usabe ubabwire huko igitekerezo cyo gushinga umuryango LWD n'umushinga wawo Masenge Mba Hafi cyakujemo.
Murakoze cyane Jenny. Umuryango Landmark Development LWD mu magambo ahenye y'Icyongereza, ariko mu Kinyarwanda abantu bakunda kwita ruwagi. Ni umuryango twashinze ku itariki eshanu z'ukwa 11/2013, tukaba twarawushinze tugamije guteza imbere umurimo unoze kandi urambye mu rubyiruko, ariko ku rundi ruhande tunagamije kugira ngo duhangane n'inzitizi izo ari zo zose zibangamira umurimo unoze kandi urambye. Muri izo nzitizi tuvugamo ubujiji, tuvugamo gushaka abana bakiri bato, tuvugamo inda z'imburagihe, tuvugamo imirire mibi, tuvugamo imihindagurikire y'ibihe, tuvugamo indwara z'ibyorezo nka virusi itera SIDA n'izindi. Umuryango rero Landmark Development ufite porogaramu zigera kuri 6, ariko zikubiye mu bice bine by'ingenzi. Ibyo bice harimo igice kijyanye n'uburezi ndetse no kwiteza imbere, hakabamo igice kijyanye n'imbonezamikurire y'abana bato ECD, hakabamo igice kijyanye n'ubuzima ndetse n'igice kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ari nacyo tubonamo ubuvugizi cyane cyane bw'urubyiruko, ariko by'umwihariko urubyiruko rufite ibibazo cyane cyane kuri aba bana b'abakobwa basatuma inda z'imburagihe. Ariko atari naho gusa, ndetse tugahera no ku buvugizi bw'abana b'abakobwa bari kuri risque yuko bashobora gusama inda z'imburagihe. Dushinguye umuryango Run Work Develop, twari tugamije ahanini guhangana n'ibibazo by'ubushomeri biri mu rubyiruko. Ngira ngo unabyumvishe aya magambo atatu, icyo ashatse kuvuga mu Kinyarwanda mu buryo bw'integeko, ashatse kuvuga ngo iga kora tera imbere. Burya nta muntu udashaka gutera imbere, ariko ntiwatera imbere udakora. Ariko nanone gukora bisaba kunoza umurimo, ariko ntushobora no kunoza umurimo utabifitiye ubumenyi. Bisaba ko abantu bagira ubumenyi mu buryo bwo gukora umurimo, ariko nanone bakawukora neza kugira ngo babashe gutera imbere. Ariko ibyo ntibinahagije, bisaba kugira ngo ku rundi ruhande abantu barebe uburyo ziriya nzitizi zose tugomba guhangana nazo. Iyi minsi rero Run Work Develop twibanze cyane mu kurwanya inda z'imburagihe muri aba bana batoya. Kubera iki? Kubera ko izi nda z'imburagihe ziratuma abana batakaza amashuri, kandi nk'uko tubizi ndetse na gahunda y'uburezi mu gihugu ni uguteza imbere ubumenyi kugira ngo abaturage babashe kwiteza imbere, ariko bishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu rero ubumenyi n'ikoranabuhanga ntabwo bishoboka abana batize, ari na mpamvu Leta usanga yashyizeho gahunda zijyanye n'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12, ari bwo tuvuga 12 year basic education. Ariko ikibabaje cyane ni uko aba bana b'abangavu usanga batarangiza amashuri bitewe n'uko batewe izi nda z'imburagihe. Niyo mpamvu rero twazanye umushinga Masenge Mbahafi yaje kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko usanga hari ikibazo kiri hagati y'ababyeyi n'abana babo mu kuganira ku buzima bw'imyororokere, n'ababigerageje usanga batisanzurana cyane mu buryo bwo kubyinjiramo neza. Ariko ikibazo cya kabiri ni uko usanga abana bagize ikibazo cyo gusama, iyo asamye ahita agirana ikibazo n'ababyeyi be, bose bakinjira mu kibazo, yaba umwana usamye, yaba se, yaba nyina, kandi ugasanga ndetse ababyeyi be baramuterera. Kuko umubyeyi w'umugabo ahita avuga ati mugore dore umwana wawe ni ikigoryi cyawe, wananiwe kumurera, wananiwe no kumwereka inzira nziza kugira ngo adasama. Umugore nawe ari we nyina w'umwana nawe akavuga ati dore wa mukobwa we uneje ikimwaro urasije mu muryango, bigaragaye ko nta bushobozi ufite bwo kurera. Ibyo rero bikaba bituma havuka amakimbirane mu muryango, anatuma ndetse umuryango wirukana wa mwana, cyangwa se ukamukorera ihohotera rituma umwana ashobora gucika mu rugo, akaba ashobora kwangara akajya hirya no hino abo dusanga mu migeto n'ahandi, atari uko badafite ababyeyi, atari uko n'ababyeyi babo badashoboye cyangwa badafite ubushobozi, ahubwo ari uko gusa bananiwe kumvikana ku kibazo cyavutse. Aho rero niho tubona ko nyirasenge w'uwo mwana agomba kuza akabunga, akongera akabahuza, kubera ko nyirasenge usanga ni inshuti y'umwana, kuko na kera na kare tuzi ko nyirasenge w'umwana umwisenge neza amwisanzuraho, ariko ni n'inshuti ya se w'umwana, akaba ari na musaza we, akaba ari n'inshuti ya nyina w'umwana ari muri mukazi we. Ni ukuvuga rero igihe havutse ikibazo ashobora kuba ashobora kubunga, bigatuma umuryango nyarwanda udakomeza kwangirika, kandi noneho n'ababyeyi b'umwana bakaba bashobora byihuse guhita bamubabariza, ahubwo bakareba uburyo bagomba kubafasha kugira ngo umwana wataye ishuri wagize ikibazo yongere agaruke mu rugo bamufashe kumeza inzira yari yaratangiye, ndetse azagere no ku nzozi. Nguko rero uko umushinga Masenge Mbahafi waje, tukaba twarawutangiriye mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza, aho uterwa inkunga n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere myiza mu Rwanda RGB ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ry'iterambere UNDP.
Urakoze cyane. Noneho kuki mwahisemo gukorera aho ngaho i Kayonza? Ikibazo niho kiri kurusha ahandi cyangwa niho kiri honyine?
Murakoze cyane. Impamvu twahisemo gukorera i Kayonza mu by'ukuri ni uko umuryango Run Work Develop RWD niho wavukiye. wavukiye mu karere ka Kayonza. Nuko ngo twari dusanzwe tunahakorera, ubwo rero twifuzaga yuko twahera ku rubyiruko ruri mu karere ka Kayonza, hanyuma ibikorwa by'umushinga Masenge mba hafi byazagenda neza, tukazagenda twagura n'ahandi. Ubu mu minsi ya vuba turimo turagurira umushinga mu karere ka Rwamagana, ariko nanone tukaba tuzanakomereza n'ahandi, ndetse tuzawukomereza no mu karere ka Gisagara n'utundi turere. Uko tuzagenda tubona ubushobozi niko tuzagenda tukwiza n'ahandi hose mu gihugu.
None abana mwakira babageraho gute? Na ababyeyi baboherereza cyangwa na baganga babapimye inda cyangwa se baza ku giti cyabo?
Ikibazo gikunze kugaragara ni uko abana iyo bamaze gusama inda z'imburagihe abadashoboye kuba bashobora gutana n'imiryango ku mpamvu navuze haruguru, usanga baguma mu miryango, ariko abenshi usanga imiryango isa nk'aho itabafata nk'abantu mu buryo bw'uburenganzira bwabo, ahubwo usanga barabafungiranye mu rugo, ugasanga bamwe basa nk'aho babaye abacakara. Hari usanga n'urugo rwa rufite umukozi ukorera mu rugo bamwirukana, wa wundi waje wasabye inda y'imburagihe akaba ari uhinduka umukozi wo mu rugo. Kugira ngo rero tubashe kongera kubaha icyizere, kubagarura mu buzima busanzwe, twafatanyije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu murenge wa Rukara, mu midugudu ndetse no mu tugari tuwugize, tubasha gutoranya ba Masenge. Amasenge ni ukuvuga ngo dufite Masenge umwe kuri buri mudugudu, mu midugudu 39 igize umurenge wa Rukara, ariko atari nabo bonyine, tukagira n'abitwa ba mukuru w'abakobwa. Mukuru w'abakobwa akaba ari umwe mu bana nawe wagizweho ingaruka mbere y'uko yari yarasamye inda y'imburagihe, ariko akaza gufashwa akiyakira. Uyu munsi akaba ari umuntu ushobora gufasha bagenzi bakabahuza na Masenge, kugira ngo nawe abafashe gufata inzira nshya y'ubuzima bwabo. Ubwo rero Masenge na mukuru wabo akazi bakora bajya mu miryango abana bafite ibintu, hanyuma bakaganiriza ababyeyi. Bamara kuganiriza ababyeyi, ababyeyi iyo bamaze kubyumva neza babaha abana bakajya mu rubohero, hanyuma bajya mu rubohero naho akaba ariho babona serivisi zitandukanye, ari naho baganirira birambuye na ba Masenge ndetse na ba mukuru wabo, bakabakorera ubujyanama, bakabasha kongera kubagarura icyizere cyo kubaho.
Jean Claude, mumaze kwakira abana b'abakobwa kugeza ubu bangana iki?
Mu murenge wose dufite abana b'abakobwa bagera kuri 309 bari munsi y'imyaka 24, ariko bari munsi y'imyaka 18 bagera kuri 94.
Twakire na muganga Dr. Anicette Nzabonimpa, nk'impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere, ukora ku giti cyawe, ukorera hehe mbere na mbere, mbere y'uko yenda nakwibagirwa no kubikubaza, kuko ntekereza ko mu badukurikiye muri uyu mwanya hari nk'uwaba wifuza kukugana kugira ngo mufashe ku kibazo runaka yaba afite ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere, yakubona ati?
Nibyo koko, murakoze. Nk'uko mubivuze ko ndi umuganga kandi nkaba ndi inzobere, ndi n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, mu byo nkora rero nkaba mvuga ibijyanye n'ubushakashatsi ndetse n'amahugurwa, nkabikorana n'imiryango imwe ya sosiyete sivile cyangwa n'imiryango n'ibigo bimwe bya leta, nk'umukozi bakunda kwita mu ndimi z'abantu umukonsulita. Ariko nk'uko mubivuze ko na serivisi nkomeza kuzitanga mu kuvura, cyane cyane tanga serivisi zose z'imyororokere mu mavuriro amwe n'amwe tuba twarajyanye amasezerano akamba akazi ko gutangamo serivisi, ikambikwa nibura kabiri mu cyumweru.
Ubwo se iyo bavuze ubuzima bw'imyororokere nabisobanuye iki?
Ubundi bavuze ubuzima bw'imyororokere tubyumva ku mpande ebyiri. Icya mbere ni ukumva ko ubuzima bw'imyororokere ari ubuzima bujyanye n'uko umuntu avuka akazakura, ariko nawe akazashobora gutanga ubundi buzima, ni ukuvuga kubyara. Tukongera tukabisanishaho n'uko kugira ngo umuntu ashobore gukora iyo nshingano yo kugira umukomokaho, aba agomba kugira imikurire ndetse n'imyanya y'umubiri we imufasha kugira ngo iyo nshingano yo kororoka ishoboke. Aho rero tuvuga ko ubuzima bw'imyororokere burya bujyana no kuvuka, kubaho, gukura, ariko muri kwa gukura umubiri ukagenda ugira impinduka hirya no hino ku mubiri, haba ibigaragara inyuma ndetse n'ibitagaragara inyuma zibera imbere mu mubiri. Ariko ibyo byose bikaba bigenda bijyana n'uko umuntu akura mu gihagararo, akanakura mu bijyanye n'imyororokere, kugira ngo azashobore kubaho umuntu nawe ushobora kubyara abandi, ariko ari byo twita kororoka.
Ye, mu bijyanye no kororoka, hari ikintu gisanzwe kivugwa ko kubyara umuntu ataruzuza imyaka y'ubukure bigira ingaruka ku mwana w'umukobwa, haba se mu bijyanye n'umubiri we cyangwa se no mu buzima bwo mu mutwe. Mwagira icyo mubidusobanuriraho, tuvuge nk'umwana w'umukobwa utangiye gufata tuvuge nk'imiti yo kuboneza urubyaro, nabyo niko byaba bimeze. Hari n'abavuga ko bashobora kugira ibibazo byo gutwita igihe kigeze bamaze kurushinga n'ibindi abantu bakunze kwibazaho. Mwadusobanurira muri makeya, niba kutangira imiti yo kuboneza urubyaro hari ingaruka bishobora kugira ku muntu w'umwana ubitangiye akiri muto?
Ubundi duhereye ku makuru duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, naho batwereka ko gukoresha imiti irinda gusama ishobora gukoreshwa n'abantu b'ibyiciro byose, ndetse bagashyiramo n'abana bari munsi y'imyaka 18 kuko birabisobanura neza. Ariko aha ngaha iyo tugiye noneho mu bijyanye n'imikurire ya muntu, cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, hari ikimboguke twemera ko hari ibibazo bitatu bishobora kuvuka iyo ubuzima bw'imyororokere butakoreshejwe neza. Icya mbere ni uko burya iyo umuntu yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto, aha navuga ataruzuza nk'imyaka 18, kuko n'iriya myanya y'imyororokere iba itarakura neza ku buryo kuyikoresha hakiri kare yonona ikayangiza, noneho akaba byamwangiza mu mikurire ye y'umubiri bisanzwe y'imyororokere, ariko akaba byamwangiza no mu bitekerezo. Ku ruhande rwa kabiri tuvuga ko noneho iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina akiri muto akaba yanabyara, noneho byo bimwangiza ubugira kabiri, kubera ko buriya umwana ukiri munsi y'imyaka 18 umubiri utaba utarakura, ndetse noneho iyo tugiye mu byo kubyara n'amatako ye aba atarakura ku buryo yashobora kubyara neza nk'uko dusanzwe tubize ngo umwana we yaciye mu matako amanuke amubyare bisanzwe. Ku buryo rero bijya bigaragara ko aba bana babyara bafite munsi y'imyaka 18 bakiri abangavu, kuko biba ngombwa ko babyara rupfo babazwe. Kubagwa rero ukiri muto nibyo murumva ko biba bitangira hakiri kare cyane byangiza umubiri we. Ariko noneho izi nda zo mu rubyiruko gutwara inda ukiri muto akenshi baranazitwara, noneho ntibabyakire neza bikabangiza mu mitekerereze, bagahungabana, noneho bakazihisha ku buryo bizajyana n'igihe cyo kuyibyara akayibyara wenda ahantu hadasobanutse, akaba kubyara byamugora agatimba ku nda, noneho akaba yakomereka imyanya y'imyororokere, ari usanga ashobora uburwayi bwo gukomereka mu nda ibyara, mu mura, ndetse n'uruhago rw'inkariko rwakomereka ari bwa bubwiye tuba dukunda kwita ngo ni ukujojoba. Ku ruhande rwa gatatu rero tubona ko noneho iyo umwana atangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto agatangira no kubyara, koko hari n'abatangiye gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro bashaka kwirinda inda zitifuzwe. Aha ngaha rero turavuga tuti rero burya koko nk'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, icy'ingenzi wenda na cyiza kurusha ibindi ni ukwifata, kuko burya nibwo buryo bwo kuboneza urubyaro bw'ingenzi kandi bw'ingaruka. Tukanavuga ati wenda uwo binaniye yakoresha agakingirizo, kuko nako burya nta miti birimo cyangwa indi misemburo utari kagira icyo wenda akajya kongera umubiri w'umuntu. Ariko abahanga bakatubwira ko ibyo byombi byanze abana, nk'uko ishami ry'umuryango ryita ku buzima ibitubwira, abana bo bashobora gukoresha uburyo bwo kwirinda inda ari nabwo bukoreshwa n'abantu bakuru ari gufita mu kuboneza urubyaro. Usanga icyo abantu bagomba kwitondera ni kimwe, ni uko byaba byiza igihe umwana ashatse gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, tuvuge ni umwangavu, ni byiza ko yegera ivuriro rimwegereye akabihabwa n'abantu babifitiye ubumenyi babihuguriwe, kugira ngo bamuhe n'imiti kuko ihwanye n'umubiri we, kuko burya umuntu wese cyane cyane nk'aba bakiri urubyiruko bafite bitewe n'uko umubiri wabo ukoze, imyaka bafite, ibiro bafite, uburwayi bagize, byose bituma hari imiti bashobora gukoresha ntibagireho ingaruka, ariko hakaba n'indi miti bashobora gukoresha ikaba yabagiraho ingaruka. Ibyo rero nta wundi ubimenya, umuganga umwakiriye akamukorera isuzuma, akamukorera ibizamini byo kureba niba umuti runaka waba ujyanye n'amaraso ye, noneho akamufasha guhitamo umuti utazamugiraho ingaruka. Ariko noneho tugasoza tuvuga ko mu bijyanye no kubyara ku bangavu, ubundi buryo umuntu yatwaye inda imyaka yose yaba afite agahitamo umubyeyi, noneho iyo ageze noneho akanabyara akabyara wa mwana akamurera, ni ukuvuga ngo wari umubyeyi nk'abandi. Ubu babyeyi rero nk'abaganga twemera ko noneho kuzitirwa gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro kuko bagomba kwirinda kuzongera gutwara indi nda cyangwa kuzabyara undi mwana. Muri make kuri nubwo bari umubyeyi akiri umwana na wakeneye kurerwa, ariko ntabari umubyeyi bagomba kwirinda ku buryo navuga ubuhamye kuzongera kubyara kandi kubyirinda nta kundi. Nuko yakwirinda ibyamubayeho, ariko muriko kubyirinda nuko yakoresha miriya miti yo kwirinda inda igihe yakegera kwa muganga bakamuhita muhanye mu buzima bwe.
Dr. Nzabonimpa, ndumva wuzuzanya na Jean Claude Mwiseneza washinze uriya muryango wo gufasha abana b'abakobwa, uti iyo umuntu yabyaye aba yabaye umubyeyi, uburyo rero ashobora gukoresha ubundi buryo bwo kumufasha kwirinda kuba yakongera gusama. Watubwiye uko bishoboka ku uburyo bwo kuboneza urubyaro bwakoreshwa n'abantu bakuru ariko n'abana bakaba babukoresha, ariko akaba n'ingaruka badusobanuriye umuntu atagomba kwirengagiza zijyanye n'umuntu ukora imibonano mpuzabitsina akiri umwana cyangwa se mu bijyanye no kubyara. Izo ngaruka zose ndumva abo turi kumwe bazikurikiye bazumvise. Najya nkubaze abana mubona baza babagana, ni ababyeyi babazana kugira ngo nkamwe impuguke mu by'ubuvuzi mubahe ubufasha bwo kwirinda gusama, cyangwa hari ababikora ku giti cyabo?
Uko tubibona bitari no mavuriro aho tugenda twakira, tubona ko barimo ibice bibiri. Ibice bibiri, igice cya mbere n'abana usanga navuga ko bakuze imburagihe, noneho ugasanga bafite koko n'amakuru ku buryo bwo gukoresha kugira ngo birinde inda, ku buryo agana amavuriro aje gushaka serivisi zo gutuma adashobora gusama. Angana navuga ko hari abantu usanga baza bakananyura no muri za serivisi z'urubyiruko. Ahangaha ndajya wenda nongere mvuge ko nko mu Rwanda tubona serivisi z'urubyiruko mu bigo by'urubyiruko, akenshi basigaye batanga na serivisi z'imyorokere, harimo no gutanga imiti ituma abantu badasama, cyangwa se bakajya no mu kigo nderabuzima. Mu bigo nderabuzima byinshi hamaze gushyirwaho serivisi bitanga mu cyumba cy'urubyiruko, aho muri icyo cyumba cy'urubyiruko naho koko babona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, harimo na ziriya zo kubarinda inda zitifuzwa. Ariko ku ruhande rwa kabiri tubona abandi bana baza ugasanga kubona serivisi rimwe na rimwe barikandagira cyangwa birabagoye, ariko ku rundi ruhande n'abakozi bo kwa muganga nabo bakaba nabo batabagezaho wenda serivisi ku buryo bunonosoye, cyane cyane ko mu Rwanda bagendera ku itegeko ry'ubuzima bw'imyororokere ryo muri 2016 rivuga ko umuntu wese ashobora kubona amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibijyanye n'izo serivisi zo kwirinda inda, ariko byagera ku kubona serivisi ku mwana uri munsi y'imyaka 18 akagomba guherekezwa n'ababyeyi. Ahangaha rero byumvikane neza ko iyo biri mu itegeko n'abakozi bo kwa muganga baba bagomba kubahiriza itegeko. Akenshi rero hari igihe bavuga ati uyu mwana wo munsi y'imyaka 18 uje gusaba se urushinge ije gusaba ibinini byo kumurinda inda ntabwo twemewe adahekejwe n'umubyeyi. Ariko nkavuga ko by'umwihariko iyo tugeze noneho muri za serivisi z'umwihariko z'urubyiruko ngo mu bigo by'urubyiruko cyangwa mu cyumba cy'urubyiruko, rimwe na rimwe usanga ayo mabwiriza wenda bayirengagiza, cyane cyane ko baba bafite serivisi zidasanzwe aho baba baje hari imikino bakigishwa, ariko muri abandi bigishwa imyitwarire myiza no kwifata neza bakarengera ubuzima bw'imyororokere, akaba ngo umuvuga ati wenda ni namaze kwandura wenda indwara z'imitezi cyangwa se wenda namaze gukora imibonano mpuzabitsina none nshobora kuba wenda ntinye ko nazasama, noneho bo bashobora kubaha izo serivisi wenda birengagije byabwirizwa. Ariko muri rusange bikagaragara ko haba mu mavuriro yigenga haba mu mavuriro ya leta, usanga icyo kintu cyo kuvuga ko abana b'imyaka 18 bagomba guhekerwa n'ababyeyi kikiri imbogamizi koko, ku buryo usanga batagerwaho na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku buryo bunoze.
Tugarutse gato kuri iki cy'imiti ituma abantu badasama, hari uwatubajije ati ese umwana w'umukobwa atangiye gukora uburyo bwo kuringaniza imbyaro hakiri kare akamara igihe kirekire, iyo ageze igihe cyo kubaka cyangwa se niyo yahitamo kubyara yumva agejeje igihe cyo kubyara akaba ndashobora kurera uwo mwana, nta ngorane yagira zo gusama bitewe n'uburyo yenda yaba yarakoresheje bwahinduye imisemburo y'ikigore?
Ahangaha ndagira ngo mare impungenge abadukurikiye cyane cyane urubyiruko, abangavu cyane cyane bakoresha iyi miti yo kwirinda gusama batarabyara. Ahangaha ndagira ngo ngarutse ku bintu bibiri. Icya mbere ni uko iyi miti koko yo kurinda kubyara ingaruka yagira ku muntu uyikoresheje ari urubyiruko tawo zitandukanye n'ingaruka ziba ku bantu bayikoresha ari bakuru barashatse. Ikindi nakongeraho ni uko nk'impuguke mu za bw'imyororokere ufata ko ingaruka irenze izindi ikomeye kandi mbi cyane ariyo kuba yatwita akaba yabyara imburagihe, kuko ubundi tubona ko kuri iki gihe n'imibarire abiduha ko abangavu n'ingimbi mu gifa cy'urubyiruko muri rusange ubu ngubu baba baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato cyane, aho usanga kuva ku myaka 10 baba baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakagera kuri 15, 18 bose ubu usanga baramenye ibyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi rero bikaba bituma rero tuvuga tuti ko turi kugenda tubonaho ko imibare y'ababyara bakiri bato, kandi tukaba tubona ingamba zihari zigenda zishyirwa mu bikorwa hirya no hino n'ababyeyi, ubuyobozi, amadini n'amatorero, ntacyo zigira abantu bakomeza bakabyara. Uwananiranye nawe nk'uko babivuga wenda mu matorero ngo yananiranye ngo yananiwe kwifata yakoze icyaha, ntavugaho kugira ngo agirwe ingaruka nk'iyo yo kubyara yakoresha wenda iyo miti yo kwirinda inda ariko ntabyariye umwana. Ikindi navuga ni uko buriya ikibazo cy'imiti ahubwo ni uko abantu bayifata. Ngira ngo buriya ikibazo kiba mu rubyiruko ni uko bagenda wenda bakagura imiti runaka nka kiriya kinini wenda abantu bafata nyuma ko imibonano mpuzabitsina bakunda kwita ngo ni contrat social diligence mu ndimi z'amahanga, cyangwa ni imiti yose y'ibinini n'inshinge. Hari igihe ko abana b'abangavu bashobora kujya nko mu mavuriro cyangwa mu mwari y'amaduka acuruza imiti twita farumasi, bakaba bagura iyo miti bakaba bayikoresha no ku buryo budasobanutse neza kuko batayihawe n'umuntu wenda wari uhuguriwe 100%, none bigatuma biba byabagiraho ingaruka. Ariko mu gihe aba bana bajya bashiruka ubwoba, ndetse turasaba n'ababyeyi ko bajya rimwe rimwe baganiriza abana bakababwira ko izo serivisi nabo zishobora kubagirira akamaro iyo bananiwe kwifata, noneho umwana agashiruka ubwoba akajya kwivura agahura n'umuntu wahuguwe gutanga imiti yo kuboneza urubyaro, aba azi neza imiti yafatwa n'umwangavu ku buryo yayifata n'igihe kirekire yewe ntimugireho ingaruka. Tuzi ko hari imiti ushobora gukoresha wayihagarika ukamara amezi runaka cyangwa se n'umwaka umwe cyangwa ibiri utarongera gushobora gusama, ariko hakaba n'indi miti ukoresha wayihagarika uyu munsi, cyangwa na wenda baguteye n'urushinge wabitinda kujya kuri randevu baguhaye utinzeho n'icyumweru kimwe ukazasanga warasamye. Uvuga ngo hari imiti ukoresha ikaba yatuma kuzongera gusama bisaba igihe kirekire, ariko hakaba n'iyo ushobora gukoresha wahagarika kuyikoresha ugahita usama ako kanya. Ibyo rero byose ni umuganga ubizi, ari nayo mpamvu dusaba abayikoresha baba abakuru baba n'urubyiruko ko bajya begera abaganga babihuguriwe bakaha imiti itabatera ingorane, kuko ntagira hari rwose nta kibazo.
Murakoze rwose kuri ibisobanuro. Reka noneho mu mwanya bwana Mwiseneza Jean Claude, Jean Claude wumvise ibyo impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere amaze kudusobanurira, niba hari ikibazo wifuza kuba wamubaza nawe ukurikije ibibazo abana cyangwa se ababyeyi bakugana, niba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo wumva watanga ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Jenny, ndashima cyane kandi na muganga Anisetti ku makuru aduhaye, kandi makuru meza cyane, makuru agomba gufasha urubyiruko rwacu cyane cyane by'umwihariko urubyiruko rw'abakobwa, kuko usanga aribo bakunze kugira ingaruka byihuse muri ibi bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Igihe habayeho gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye hagati y'abakobwa ndetse n'abahungu, kuko umuhungu arigendera wenda ashobora kwandura virusi, ariko ku mukobwa hiyongeraho ko ashobora gusama inda y'imburagihe kandi akiri muto, kandi muganga yadusobanuye neza ingaruka n'ibibazo umwana w'umukobwa akamye akiri muto yashobora guhura nabyo. Mu gufasha rero aba bana b'abakobwa batoya mu buzima bw'imyororokere, cyane cyane kubagezaho amakuru ndetse no kubagezaho serivisi, mbona turacyafite ikibazo gikomeye cyane cya kibigo bikeya uburyo serivisi zigomba kugera ku bantu bose bazikeneye. Iyo turebye mu gihugu cyose cy'u Rwanda dufite uturere 30, usanga nk'ibi bigo by'urubyiruko bitanga ziriya serivisi z'urubyiruko ni ibigo akenshi bikorera ku rwego rw'akarere, ugasanga mu by'ukuri hari abandi bantu bariyo hirya no hirya, usanga mu cyaro kure cyane serivisi zitageraho mu buryo bwihuse. ukeneye wenda agakingirizo ukeneye nubwo bufasha bujyanye no kuboneza umwana umukobwa mutoya mu gihe afite ikibazo cy'uko yashatse gukora imibonano mpuzabitsina n'ubundi atari guhita abona uburyo bwihuse bwamufasha. Nagira ngo rwose mbaze muganga kuko hari n'ubushakashatsi bagaragaje yuko bitanga izi serivisi ibigo by'ubuvuzi mu gihugu usanga ari ibigo by'abihaye Imana bitemera guha aba bana bacu ubufasha bujyanye no kuboneza urubyaro by'umwihariko izi za contraceptive zizabafasha kugira ngo birinde gusama. Ni uburyo ki rero bwafasha aba bana byihute kugira ngo babashe kubona izi serivisi mu gihe bari mu cyaro kandi izi serivisi zitabegenda.
Dr. Nzabanima,
icyo ngira ngo ni ikibazo cyumvikana, ni ikibazo cyumvikana kandi koko kigaragarira buri wese cyane cyane hano mu Rwanda, kuko nk'uko mugenzi wacu bivuze ibigo by'urubyiruko bitanga serivisi zinyuze urubyiruko biracyari bike, nubwo bigenda bishyirwaho hirya no hino ariko biracyari bike cyane ku buryo kuko urubyiruko rudashobora kubona serivisi hafi y'aho batuye. Aha ngaha rero navuga ko wenda igitekerezo natanga umuntu w'imbo gutyo mugira n'ubuza bw'imyorokere ni uko numva mu iki gihe cyane cyane nk'ubu urubyiruko rwagezweho n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ko noneho ibintu byahumiye ku mirari kuko rwa rubyiruko na bya bigo by'urubyiruko bikora neza ndetse ugasanga noneho n'imyitwarire urubyiruko rufite muri iki gihe irarushora noneho ku buryo burenze muri kwa gukora imibonano mpuzabitsina, noneho bakaba banatwara banavanamo kuko zianda z'imburagihe zitateguwe. Aha ngaha rero numva wenda igitekerezo natanga ni uko umuntu wese agomba kumva ko iki kibazo cy'inda mu bangavu nta muntu umwe uzashobora kugikemura wenyine, kandi ko nta n'urwego runuru nubwo rwagira imbaraga ruringana gute rwashobora gutanga umuti w'iki kibazo ari rwonyine. Birasaba ubufatanye, ubufatanye bwa buri muntu wese, haba abantu bakorera mu nzego za Leta kuva ku nzego zo hejuru kugera ku nzego zegereye abaturage, haba ababikorera ku giti cyabo mu miryango inyuranye. Ahangaha ndashaka kuvuga cyane kuko mugenzi wanjye yabigarutseho amadini n'amatorero kuko burya afite n'amavuro menshi mu gihugu ari gutanga amavuro ntatanga uburyo bwo kudipinda mu bantu aba bantu noneho ugasanga ariko noneho n'umuntu wese mu murimo arimo ukora muri gahunda runaka y'ubuhinzi y'ubuyobozi umunyamakuru ufite umuryango utegamiye kuri Leta wa sosiyete sivile runaka buri wese akumva ko yatanga umusanzu kugira ngo atange amakuru. Iki kibazo rero cy'inda zo mu bangavu ni ikibazo gikomeye cyane kandi uko bigaragara yaba umuntu umwe ushobora kukibonera igisubizo, ahubwo bisaba ko abantu bose bafatikanya baba abantu bakora ku nzego za Leta haba ku rwego rwo hejuru ndetse n'inzego zegerezwa abaturage, haba n'abantu bakora mu nzego zigenga cyangwa mu miryango ya sosiyete sivile harimo ndetse n'aya madini twabonye ko afite amavuriro menshi, ariko ugasanga amavuriro adatanga uburyo bushobora gufasha abantu kwaboneza urubyaro. Aha ngaha rero abantu bose bagombye kuba gukibaza ikibazo noneho hagashyirwaho imiyoboro idasanzwe igenewe urubyiruko. Niyo miyoboro wenda ibona iyo navuga y'ingenzi ni nk'uko urubyiruko rwashyirirwaho ibigo bito bito byegereye hari abatuye, nk'uko tubona ko ku rwego rw'akarere haba hari ikigo cy'urubyiruko noneho hakaba n'ibindi bigo bishamikiye kuri kiriya, ariko ibyo bigo noneho bikegerezwa aho urubyiruko rutuyara ku mirenge noneho cya kigo cyo ku rwego rw'akarere kiragikurikirana wenda uko byari bitoya bikora. Ikindi natangaho wenda ho nk'umwanzuro ni uko bibaye byiza hakaba nka serivisi zimuka ziriya zishobora gutegurwa umunsi umwe zikaba zagiye ku murenge runaka ukurikiye ku buri murenge gutyo bakenda kwimuka bakaza ibintu byose batanga amakuru yizewe ku rubyiruko ku bijyanye n'ubuza bw'imyorokere, ariko abashaka na serivisi harimo n'izo zo kwirinda zitifurirwa bakaba bazibaha. Ibyo byafasha cyane kuko burya urubyiruko uko bigaragara akenshi iyo babonye serivisi zije zidasanzwe akenshi baraza bakazitabira kandi bakaza ari benshi cyane mu ihururu, noneho bakaba banabonaho ko amakuru nyayo bakaba bahabwa na serivisi. Ariko ngongeraho ko ikindi cy'umwihariko ari uko abantu bagira icyo bakora kuri izo serivisi z'urubyiruko buri wese bitewe n'icyo ashinzwe ndetse nkanongeraho ndetse binajyanye n'imyemerere ye. Aha niho mvuga ndi wenda n'abanyamadini n'amatorero wenda batemera ko haboneka uburyo runaka wenda bwo kuboneza urubyaro, ariko niba niyatanga amakuru banageze kandi ku rubyiruko uburyo wenda bumva bubera nabo urubyiruko nabo rubukoreshe, kuko buriya ushobora no kwigisha neza wenda uzasaba na ziriya serivisi ukaba watanga umusaruro wenda unarusha wenda utanga za serivisi iyo wakoze wenda kwigisha neza bwo ukaba wanaha amakuru abantu benshi ukamenya uko bitwara. Angana niyo mvuga nti rero dufatikanye twese kuko uburyo abantu bafatikanyije umwe yongera wenda ugatanga umusanzu we kuri purusa eshanu, undi agashyiraho purusa icumi, undi agashyiraho cumi n'eshanu, undi agashyiraho ebyiri, ariko bikazasanga nyuma wenda abantu uko bageze kuri purusa nyinshi cyane zijya kugera ku ijana ku ijana. Noneho ubufatanye bwo buzakemura iki kibazo cy'inda mu rubyiruko, kandi tubona ko ikibazo kiri ahantu hose, haba mu gihe haba no mu byaro, ntawe tuwavuga ngo hari aho cyasize inyuma.
Mwembi muremeranwa ko ibigo bitanga serivisi ku rubyiruko ari bike cyane, cyane cyane mu cyaro, kandi ko ari igikorwa gisaba ubufatanye ku bantu batandukanye. Nagira ngo mbaze Bwana Mwise neza, ni izihe ngorane zimwe mutubwiyemo nka zimwe zikomeye mufite muri iki gihe zituma mutabasha kugera ku ntego yanyu yo gufasha rura rubyiruko?
Murakoze cyane. Jeni wenda nubwo twavuga ku ngorane, ariko numva twahera ku byiza kuko hari byiza byinshi tumaze kubona mu gihe gitoya kingana n'amezi arindwi masenge mba hafi maze itangiye mu murenge wa Rukara.
Narimvuze ku ngorane kubera ko ari ibijyana n'ubu bufatanye hagati y'amadini, hagati ya buri wese, nk'uko Dr. yaravuze ati umwe azane agakeregeshwa ke ashyire hariya butwuzuzanye twese kugira ngo dufashe urubyiruko. Niyo mpamvu nari nkubajije ingorane mwamufite mu kugira ngo mugere ku ntego nyine mufite, hanyuma n'ibindi turaza kubigarukaho.
Murakoze cyane. Ingorane zihari ni ikigaragara ni uko serivisi ziracyari kure cyane y'abagikeneye. Niba turi buvuge ikigo cy'urubyiruko gitanga serivisi zigenewe urubyiruko, ni byiza rwose, ariko ugasanga ni kimwe mu karere, wenda mu mirenge cumi n'ibiri, urabona ukuntu akarere kose kaba kangana, akaba ari kanini cyane. Harimo gapu hagati y'izo serivisi zirimo gutangwa n'icyo kigo n'abaturage bari kure cyane. Wenda begereye cya kigo, urubyiruko rwegereye icyo kigo rurabona izo serivisi, ariko urubyiruko ruri mu mirenge ya kure ntabwo biri buze kuborohera kubona izo serivisi. Indi challenge cyangwa se indi ngorane ya kabiri, nk'uko Dr. yabivuze, ni ingorane ijyanye cyane n'ibigo nderabuzima bitanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se serivisi zo kuboneza urubyaro. Ariko noneho ugasanga harimo ibigo byinshi, urumva ibigo bigera kuri 40% mu gihugu ni byinshi cyane, bitari butange za serivisi, bitari butange n'amakuru ari buze kugenerwa rwa rubyiruko. Ngira ngo nk'uko yabivuze, hari gahunda yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima ijyanye na Youth Corners, ziriya myanya mu bigo nderabuzima igenewe urubyiruko. Ariko ikibazo gihari ni ukuvuga ngo izo Youth Corners nizikora ziraza gukora mu bigo nderabuzima bitari iby'abihaye Imana, ariko muri bya bigo nderabuzima bigendeye ku myemerere. Birumvikana ko izo Youth Corners ku bijyanye no gutanga amakuru nyirizina ku buzima bw'imyororokere, ntabwo bazabona amakuru yayandi ya nyayo bakeneye kugira ngo babashe kwirinda gusama izo nda z'imburagihe. Ahanini nicyo kintu kigaragara. Ikindi ntabwo biba byoroshye ko hashobora kuboneka infrastructure kuri buri urwego rw'umudugudu, wenda kuvuga kubaka ikigo kuri buri rwego rw'umudugudu kugira ngo cyegere abaturage bagikeneye, kuba ushobora gushyiramo abakozi bazakenera guhembwa. Urumva ayo mafaranga imidugudu y'igihugu yose ukuntu ingana, byaje no kugaragara ko umudugudu ari na munini. Uyu munsi ubu harimo amasibo arimo gukorera munsi y'umudugudu ayoborwa na ba mutwarasibo. Ntabwo byoroshye ko buri rwego rutoya rw'ubuyobozi rushobora kugira ikigo cyujuje ibintu byose bisabwa biri mu kigo nderabuzima cyangwa ikigo cy'urubyiruko. Izo nizo nzitizi rero zihari kugira ngo bigaragare yuko izo serivisi zidashobora kuba zagera ku bantu bose bagikeneye. Ari nayo mpamvu ngiye mbona n'iyi mibare y'abana bagenda basana inda z'imburagihe igenda izamuka buri mwaka mu gihugu.
Iyo Dr. Anesthete Nzabonimpa, tumaze kuganira akanya gahagije na mugenzi wacu mwese neza Jean Claude. Niba hari ikibazo mwifuza kwa mwamubaza gishobora kufasha abadukurikiye muri uyu mwanya gushaho gusobanukirwa n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ijambo ni ryanyu.
Njye wenda ikibazo nabaza mugenzi wacu mwise neza ni ukugira ngo wenda mubaze icyifuzo cyangwa icyitekerezo cyo gushyiraho kiriya kigo cyita ku bana bagize ikibazo cyo gutwita bakabyara. Ese ko mbona ikibazo gikomeye cyane ari ingorabahizi, bakaba baratangiriye hariya aho bari Burasirazuba. Ni iki bateganya cyane cyane kugira ngo umwana w'umunyarwanda wahuye n'iyo kibazo wenda be yagira ubufasha abona, cyane cyane ko njye ndatekereza ko hari n'ubufasha wenda bushobora gukora bidasabye n'amafaranga menshi cyane, wenda nko kubagezaho amakuru, kubereka wenda uwo bashobora kubona ubufasha nk'igihe wenda yatewe inda akaba wenda nk'uwamutenda ariko kumuhakana. Ibyo byose rero wenda nkavuga nti wenda iki nabaza wenda gahunda bafitiye utundi turere, ariko nane mu mara impungenge ko wenda rimwe na rimwe nk'iyo twavuga by'ubufatanye hari abaganga batangiye kubona ko ikibazo ari ingorabahizi kuko bakigiramo uruhare. Niba afite gahunda wenda yuko yakwigira nk'abo baganga, nubwo bakiri bake mu gihugu, abaganga turabazi ni bake mu gihugu, ariko aya ni bamwe bafite ubwo bushake n'ubwitange yuko ashobora kwifashisha akaba yakwigisha abakobwa benshi wenda mu gihugu. Yego, niyo kibazo nashaka kumubaza wenda tubwire uko abitekereza.
Jean Claude,
murakoze cyane muganga. Wenda icyo twavuga ari nayo mpamvu twatekereje ko uyu mushinga Masenge Mba Hafi wagira umusanzu munini utanga ku muryango nyarwanda. Nuko twabonye yuko mu gihugu harimo uburyo bwo kwishakamo ibisubizo bwagiye gutanga ibisubizo ku buryo burambye ku bibazo biba bihari mu gihugu. Ngira ngo turabizi hari nk'inkiko Gacaca muzi ko zakemuye ibibazo mu buryo bwihuse mu gihugu, hari gahunda z'ubudehe, hari gahunda zindi. Uyu munsi rero tugomba no kugerageza kureba ko n'amasenge iyi gahunda yacu y'amasenge pa hafi twagerageza uburyo abantu bose bayumva neza, kuko iramutse ikoreshejwe neza ikagera kuri buri mudugudu, ikagera kuri buri sibo aho abaturage batuye, ishobora gutanga umusaruro kandi ku buryo bwihuse. Cyane cyane nk'uko mubivuga nibyo kijyanye no gukorana n'abaganga n'abandi bantu batandukanye kugira ngo dutange serivisi mu buryo bwegereye abaturage. Nibaza yuko tugomba kubiganiraho ariko bigashyirwa mu ngiro byihuse, abo bireba bose nk'uko mwahoze mubivuga bakabyinjiramo, minisiteri bireba zikabyinjiramo, ibigo bya leta bireba, abihaye imana, sosiyete sivile ndetse na private sector, tukareba uburyo bamasenge abangaba bari mu midugudu bashobora gufasha bagafatanya na mukuru w'abakobwa bagatanga amakuru byihuse ku miryango yose iri mu mudugudu. Abafite ibibazo byo kuba bashobora gusamira zimbura bakabona amakuru, abafite ibibazo byo kuba bamaze gusama inda z'imburagihe bakabona amakuru, abamaze kubyara bakabona amakuru. Ariko atari no kubona amakuru gusa, ariko harimo no kubona na serivisi bashobora gukenera zitandukanye, kuko hari abakenera serivisi z'ubuvuzi, hari abakenera serivisi z'ubujyanama, hari abakenera n'izindi serivisi z'amategeko n'izindi serivisi zitandukanye. Ari nayo mpamvu tunareba n'abariya bana bavuka kuri aba bana baba barasanye inda z'imburage, usanga nabo uburenganzira bwabo butubahirizwa nko kwandikishwa ku gihe, kubera ko ba nyina bababyara akenshi usanga bahisha ababateye inda kubera ikigora ko bafite ikibazo cy'uko akenshi ntaramukuze iwabo baraza kumuhahana, kuko dutangazwa n'uko uwamuteye inda usanga akenshi iyo bamuguze ari umuntu abantu batatekerezaga ko yashoboraga kuba yakora ibyo bintu. Wenda twibaza yuko abana b'abangavu baterwa inda n'ingimbi, ariko ikigaragara cyane ni uko ahubwo baterwa inda n'abantu bakuru. Ni ukuvuga rero uwo muntu mukuru wateye inda umwana w'umwangavu akenshi usanga noneho ari n'umuntu ufite n'urugo, ugasanga ahubwo ni n'umuturanyi w'iwabo w'uwo mwana, biba ari ikibazo yahise bivuga. Ubwo rero bisaba kugira ngo Masenge abe ari hafi kugira ngo abashe kuba ashobora gukora intervention y'uburyo bigomba kumenyekana, ariko ntibigire ingaruka bigira kuri wa mwana watanze ayo makuru, kuko hari n'ubwo abafite ubwoba bavuga ati ninyatanga bishobora kungiraho ingaruka. Urumva rero ubwo bujyanama bwaho ukenewe, ariko hanakenewe yuko habaho abo bantu baba bari hafi bashobora kuba bafasha abo bana mu buryo bwihuse. Nibaza rero iyi gahunda y'amatenge mba hafi twese dufatanyije ikagera mu midugudu yose mu buryo bwihuse, inzego za leta zikabishyiramo imbaraga, natwe imiryango ya societe civile tugafatanya na leta, noneho abantu bakinjira mu kibazo nyirizina aho kugira ngo tujye mu kibazo tukiriremba, kuko ntabwo wenije nk'uko dukora tushobora gukorera ku rwego rw'akarere. Wenda dukora inama dukangurira abantu yuko bajya kwirinda ibibazo by'ikoranabuhanga ngo twumve ko bihagije, ariko masenge uri mu mudugudu mukuru w'abakobwa uri mu mudugudu bafatanyije baba bafite amakuru yihuse ashobora no gutuma abantu bari buze kuvuga ikibazo kiri hariya turagikemura gutya, ikibazo kiri hariya turagikemura gutya, kandi ibibazo bikihuta ku buryo n'ibijyanye n'ihohoterwa nabyo bigabanyuka. Ariko ikintu cya mbere kigomba kwitabwaho n'ayo makuru na serivisi kugira ngo zegere abo zigenewe.
Reka nguhe umwanya muri aka kanya turimo kugenda tugana no ku musozo, uhe inama muri rusange muri makeya urubyiruko rudukurikiye muri uyu mwanya.
Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko by'umwihariko urubyiruko rw'abana b'abangavu ni ukumenya neza imikorere y'umubiri wabo, kubera yuko hari aho usanga harimo gusa nk'aho urubyiruko ruba mu buzima bumeze nko n'ibitekerezo bitagendanye n'uko babona ko bari muri realite y'ubuzima. Dufate urugero nk'ubu usanga nk'umwana w'umukobwa wasamye inda y'imburagihe hari igihe yibera mu rugo akicecekera rwose, harimo bamwe tumaze iminsi duherekeza tujyana kwa muganga bamasenge babakangurira kujya kwipimisha gupimisha, kuko ubundi umubyeyi wasamye agomba kujya kwa muganga nibura inshuro enye mbere y'uko abyara. Ariko ikibazo ugasanga umwana ageje amezi atatu ane atanu atandatu atarajya gupimisha inda, ari byo bishobora kuzamura n'imibare y'abana bapfa bavuka ndetse n'ababyeyi bapfa babyara, kandi gahunda ya leta ihari kugira ngo ibashe gufasha abo bana. Hari n'ibindi biba bibategereje nka serivisi zo kubafasha, ariko kubera ko badafite ayo makuru cyangwa se kubera ko niwabo batabibafashamo ugasanga mu by'ukuri ntabwo izo serivisi zirimo zirabageraho byose. Ariko ikintu cyihutirwa ni uko urubyiruko rwumva ko ubuzima bumeze uko bumeze, ntabwo ubuzima bumeze uko rwifuza cyangwa rutekereza, ubuzima bumeze uko bumeze by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere nk'uko muganga wa abidukangurira. Nibagerageze kumenya ngo kuri buri rwego rw'imyaka imihindagurikire y'umubiri wabo imeze ite, hanyuma noneho begere abo bantu b'inyangamugayo bari mu mudugudu badashobora kubayobora babashe kubayobora. Ari nayo mpamvu natwe tugomba gufasha kugira ngo habeho abo bantu biteguye gufasha urubyiruko ruri buze rubagana rubakeneyeho amakuru, kuko abenshi bagiye kubaza n'amakuru usanga bababeshya. Ariko ikintu cyihutirwa ni uko urubyiruko rwumva ko ubuzima bumeze mu buryo buteye, ntabwo ubuzima ari ikintu abantu bagomba gukinisha. Nibamenye rero uko bagomba kwitwara kuri buri rwego, niba ahisemo kujya gukora imibonano mpuzabitsina namenye ngo arajya gukora imibonano mpuzabitsina afite izihe ntwaro zimufasha ko atari buze kwandura virusi itera SIDA, atari buze gusama inda y'imburagihe. Ariko nanone niba ahisemo kutayikora, ibyo ni nabyo byiza cyane kwifata akazayikora igihe kigeze yamaze gukura. Ariko igihe asumbirijwe binaniranye amenye uwo ari bugisha inama, ugomba kumugira inama nyayo kugira ngo bimurinde kuzahura n'ibibazo bitandukanye bishobora gutuma imbere ye hatazaba heza.
Herekamo umwanya na Dr. Anesthete Nzabonimpa nawe agire inama aha urubyiruko muri rusange muri makeya turimo kwanzura.
Muri makeya inama naho urubyiruko ndetse rwabo rw'abahungu n'urw'abakobwa ni uko bakangurira kudapfusha ubusa amahirwe bafite yuko bafite imyaka myinshi imbere yabo. Buryo ubukungu bw'ingenzi ni igihe umuntu afite cyo kuzabaho, kuko buriya umuntu agira inama urubyiruko ababumva babaye abahanga ku isi abaherwe nabo bakiri muri kiriya kigero cyabo ntacyo bari bibitseho, ariko kubera bagize igihe kinini cyo gukoresha ubuzima bwabo neza kandi bagakora ibyo bashinzwe bakiteza imbere, kuko bagiye bagera ku bintu bikomeye. Urubyiruko rwirinde iraharya akanya gato gushukwa ku tuntu tudafite ishingiro, kubeshya urukundo rwa hato na hato, ahubwo bakangukire umurimo bahamagariwe gukora, niba ari ukwiga bige bashyizeho umwete, niba ari ugukora imirimo y'imyuga bayikore bashyizeho umwete kugira ngo ejo baziteze imbere cyangwa bashukisha ku munsi bazatigezeho kubugabo cyangwa bashukishije. Iki navuga nuko buriya urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, kandi babona ko n'ibihugu byinshi ku isi hafi ya byose bishyira imbaraga mu gushyigikira urubyiruko. Urubyiruko ntirwitesha amahirwe kuko aya mahirwe bahabwa n'ababareberera, ahubwo bayakoresha ibiteza imbere, birinda ababashuka, birinde ibyabatera ibyabashyira mu ngeso mbi. Cyane cyane mu gihe turi kurwana n'icyorezo cya COVID-19, ndahamagara urubyiruko gukurikiza ingamba zo kwirinda COVID-19, kandi bakwirinda kujya mu kigare cyo gukerensa COVID cyangwa kujya kwitwara nabi bamwe bisindisha ibiyobyabwenge, ugasanga birangiye bakoze imibonano mpuzabitsina batateguye, cyangwa ibyo kuvuga wenda byo kujya guhurira hamwe ugasanga bafashe imodoka bavuye aho batuye bagiye hirya kure bakararayo, kuko ibi byose bibakurura mu ngeso mbi bituma kuko n'ubuzima bwabo bwahangirikira bunonekara, kandi ari bo mizero ejo hazaza y'ibihugu byacu. Murakoze.
Murakoze namwe. Bwana mwise neza namwe mu kwanzura, nagira ngo muhe inama ababyeyi cyane cyane mukurikije n'uko mubona ibibazo biteye, muvugana n'ababyeyi, muvugana n'abana, muvugana n'abo mwese bamasenge, abo bose hari ubutumwa cyangwa se impungenge cyangwa ingorane ibibazo babagezaho, muri makeya umwanzura mwaha na make ababyeyi cyangwa se n'abandi badukurikiye muri uyu mwanya?
Murakoze cyane. Inama naha ababyeyi nuko mbere na mbere burya nta mubyeyi ubyara umwana atamukunda. Iyo umubyeyi abyaye umwana abamwifuriza ibyiza imbere, abamwifuriza kuzagira ubukire, abamwifuriza kuzagira ubuzima bwiza, abamwifuriza nawe kuzagira urugo, akagira umugore cyangwa akagira umugabo, akagira abana, akabyara, ku buryo aba ari umuntu wiyubashye kandi ushobora kuba yakwiha icyo ashaka ndetse agafasha n'igihugu cye muri rusange. Mu gihe rero hariho inzitizi zitandukanye zishobora gutuma abana bashobora kutazagera kuri bya bindi bagomba kugeraho, kandi ayo mahirwe bayafite, inama nagira ababyeyi ni ukumenya yuko igihugu cyacu by'umwihariko ndetse no muri rusange turi mu iterambere, ndetse iterambere ririmo ikoranabuhanga ririmo kuzamuka cyane. Hari ibyo rero ababyeyi batazi, wenda batarezwemo mu bihe byahise, bigatuma batabona amakuru menshi ku bijyanye cyane cyane n'ubuzima muri rusange ndetse n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko. Ariko uyu munsi bitewe n'uko abana tubyara bafite ayo makuru bakura ahantu hatandukanye, ni byiza ko ababyeyi batega amatwi abana, bagatega amatwi abana atari ukugira ngo tubabwire ibyo twifuza gusa, nubwo ari byiza ariko tunabatega amatwi kugira ngo batubwire ibyo bahura nabyo, bitume tubahinzira bashobora kuba bakuramo kandi bagakura neza bari mu buzima bwiza. Ikindi ni uko usanga abana bashobora kuba bafite amakuru atari yo, kandi ugasanga n'ababyeyi ahubwo nabo ntibafite ubumenyi buhagije bwo kuba bashobora gutanga amakuru ku bana. Ni byiza ko ababyeyi bemera ko abandi bantu bafite bwa bumenyi barimo aba bakorera bushake batandukanye mu midugudu n'ahantu hatandukanye, bashobora kubifashisha bakaza guha ubumenyi, bakaganiriza ba bana babo ku byo bo badashoboye kubabwira, wenda ibyo byazatuma bagira ubumenyi bufatika ku buryo bagomba kwitwara. Naho muri rusange icyo nakangurira umuryango nyarwanda ndetse n'abantu bose nk'uko turiho twifuza iterambere rusange, ni uko twese dufatanya kugira ngo urubyiruko rubashe kumenya amakuru arufitiye akamaro, ariko runabashe kugenda neza mu njyana y'ubuzima barimo. Nitubona abana bafite ibibazo ntitugahite ngo tubone ko ibyo bibazo bitatureba, ahubwo twumve ko ibyo bibazo bitureba. Baba baraganijwe bashobora kuba basa amazanda z'imburagihe ndetse n'abana byamaze kubaho, twumve ko abo bana ari abacu. Umuntu ntiyumve yuko umwana we ari we agomba kureberera gusa, ahubwo umwana we uwo ari we wese ni umwana. Ni byiza yuko umwana ufite ikibazo tutamunyuraho tutageze icyo dukora, icyo twashobora cyose twagikora twafatanya kugira ngo tugire isi nziza, tugire Afurika nziza, tugire u Rwanda rwiza. Urakoze.
Ndagushimiye cyane Bwana Jean Claude mwese neza, bitekerezo, inama ndetse n'ikiganiro cyiza tugiranye. Ndagushimira cyane Dr. Anesthete Nzabonimpa kuri uyu mwanya n'ibisobanuro n'inama mwahaye abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. ngashimira n'abadukurikiye. Nshimiye rero na mugenzi wacu Asumta Kabuye wagize uruhare runini muri kiganiro, hamwe n'abafashije gufata amajwi n'abari ku buhanga bw'ibyuma. Mwese mwese rero mugire ibihe byiza, amahoro iwanyu no mu banyu. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze, mukomeze kandi kwirinda n'icyorezo cya virusi ya corona aho muherereye hose.